Filanno Marsa Jaffa Ethiopia ke setta sifamen partin baradina sagale motum masa unde sudendo argate jiraje churan bordin filanno biyolesa bekam tikennu fisani adatama halu makananis nanno oromia ke set partin baradina gutumat sagale argachun motum mahara fulbana qudashan barakumala mafut afur akadako Ethiopia tunde sejira Canada Chisun, Gabasankin Mitukufakadu, Hogano to Party Mormito, Motum Mahara Kanakesa, Oda Futatani from Futatin, Akasumas, Kintato Siasa Dubise, Gabasak in Desekaba, Kuno.
Kam Siasa Baladina no Romia Filan no Marsaja Fasagale Gutu Kanadate, Motum Mahara Undesin, Presidentina Nichadabelete, Cabine, Motum Mana Nichat, Afe Nano, Romia Fdesun, Ragera, Filan no Marsaja Fakanan, Durgumach, Imana Nichakesetitaja, Dame, Kan Ega Mature, Dam Siasa Congressi Federala, Oromo, Purse Filan Nichakesa of Basun, Niadatama. Hala Hunde from Motum Maharana Nichakesetiga Gifami, Ilalchisekan Gafataman, Itiana Durata, Congressi Federala, Oromo, bo mulatu gamachu hakas jechun sagale america simu
wae filmata odesu fillera kina budda ya muture keset partin kana keset dorgomani hamma yonatu iddo ida jiraniti filmata nagatu te biyana kesetti sirna haratu lafakabate jenne wayannu hinkab
ogesa sainsi siyasa fi university adamati barsisa kantan obbo branu bayenamu Filanon tokko demokrata wala kanjedamu qaamonni keessatti hirmaachu qaban guutumman yoo keessatti hirmaatanidha. Filanno hirmaanna qaama hundaa hin qabneen mootumman hundaa'us uummata nan bulcha jedhu biratti fudhatama tabuu malaa jedhu.
Tokko qofaasa ta'ee dorgomaa qaba jechuun dandeessu. Filannoon akkasitti irraa wanni tokko demokraata waa ta'uu hin danda'u. Inni kun demokraata amma hin taanetti immoo iyyuu fudhatamummaa uummata bal'aa hin qabaatu.
Yuunivarsiitii Haromayaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Daawit Guddataa Gamasaaniin. Yomu jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti jalqabe abdii guddaa fidee kan dhufe yeroo muraasa booda garuu gara sodaatti jijjiiramuun dirreen siyaasaa dhiphachaa dhufuun filannoon kan gaggeeffame ta'us mootummaa haaraa amma hundaa'e guutummaa guutuutti fudhatama hin qabu jechuu hin dandeenyu jechuun yaada isaanii ibsu.
Dhimma dhibbatti mootummaan amma jiru. Like legitimacy, which in this because there are various elements of election, like some element in the core for the no can you have known Hammy Barbadis at the U. I mean, Marbadi Matrimatan in advance, so totally more. Democratically, Karasir Commission. Although, by Democrat,
Hundefamu Motuma Hara, Nano Oromia Keset Task Famin, Hogana Biro, Ima, Hojetafi Hawasuma, Oromiata Un, Kan Mudaman, Aba, Abao, Isani, Hogana Murra, Obo, Araso Bikla, Biatoko Walingam, Walinta Jajulu, Akasumas, Kapso Nuti, Kagesa Tures, Umatumakanata Jajulu, Wanta F, Gafi, Motuman. Nuf diesse simannerra jedu
kuni wangari da umma kuno kuma tajajiru da hu tike setti o irmanne rakkinan kabu haju nu sakka da abati marenne akasitti irra irma su dendeye su
presidentin party badadina dr abiy ahmed kanandura misensoni da bole siyasa murkattota ango motuma hara hundefom akakoddetan ipsu nisani ni adatam kunis ethiopia ke setti adem sahara da uda mahara amma motuma nanno oromia da ba siyasa mormitu rakennef akamin tintal tukanjelaman obbo mulatu gammachu namoni duunfan duru motuma tinigalu wan hara kanjelamu garu yo tabulin siyasa dimma ummata isani retti Wali galan jechuun ibsu.
Paartii jini walii galanii yoo mootummaa dhaabbatanidha namni leetaan akkuma barbaadetti isaanii jinii walii galuudhaan karaa adda addaatiin harka lafa jalaa waa hojjetanii nutti galeera jedhanii akka seenaatti odeessuun Oromoo waan kana walaba gochisiisu hin jiru.
Ogeessi saayinsii siyaasaa obbo Biraanuu Bayyanaa ammoo gama isaaniin namoota uummata keessatti fudhatama qabaniif muudama kennuun mootummaa. Fudhatama filannoo dimokiraatawaa gaggeessuu dhabuun uummata biratti dhabe karaa kana argachuuf yaalula jedhu.
Filannoo amala dimokiraatawaa qaban lafa kaa'ee akka sanaatiin hojiirra oolchuu qaba ture. Isa kana hin goone kana waan hin gooneetiif isa sana bakka buusuudhaaf kan karaa sana uummatarraa fudhatama argachuu qabu tokko bakka buusuudhaaf amma qaamolee tokko tokko uummata biratti karaan dura fudhatama qabu warra jedhaman kana keessa keessatti muuduunsaa maal jechuudha kuni fudhatamummaa bituu jedhama.
Dhimma waahilloota isaanii mana hidhaa jiranii irratti gaaffii. Akkas jedhu kan gaafataman obbo Araarsoon.
Waahiloonni keessan yookaan immoo kanneen waliin qabsaa'aa turtanii baay'een isaanii erguma isin otoo wal dhabdeen uumin iyyuu mana hidhaati kan jiran carraa argattan kanaan waa'ee isaanii dubbachuuf yookaan immoo akkasaan mana hidhaatii bahaniif wanti isin yaaltanii jiraata laataa gara fuulduraatti.
Duraanii fi osoo rakkoon sun galatin gidaa waan sadiga fashali turhe mi sentra ango ganati akata bulisma oromotti tanne hidara jiran murtiya ka argatani maleda sibo kawan wajiri sanne ta chufan welamu kaba akasmut sacho bu sachi walaba te oromya gajetti abang gesu kaban ga kuma kenya da abata duanis ture kana fulo dura gwa tarra arganet temalles waruma istifumne ga hanne e fulo furdu ta jetu da namni ma hidama mi ti dame mo murtiya ka arkachu marbachu suma ta yenne tilal
biro amma ho ganata tani mudantan kanatti wan hara mal fiddani duftu jelamani kangafa tamani obbo ararson
kanu manni kenyellen malin kunita yati lala sure wan akamala maltuma hoji lafadar kisu ummata ifata hani hoji hojjechu gaggeisu hoji kulkulumma gaggeisu kanakana rattiga wan duwanin turini daran da tafinan gaggeisu ranna han majamuram najitu
nanno oromia bakke wangara garatti rakko nagenya jira akasmas rakko dinagde akabiyat jirun qale insijirenya akkan hammata duferu yaddo akabiyat jirula wanun dadwammo innikun furmata barbada jedu obbomulatu gammachu
ila baise nama sodachisa nama mataqabu nama yadu fi soda guddatu jirabiyatin kun garaka mitadeemti kara hundu mada lolli lafa jirut idon dumat lafa ararin jiret naganin jiretti garase sitte esatadeem nama alguna biyu garaka mitadeemti kanjedu nama mataqabu nama yadu fi baaye gafi guddada anjeda
tawatto tafi dagge fatto to sagale amerika saganta kanabatti yada qamole motumma hara hundai kana biro imoto communication imoto marra kasmas ajira party badadina nanno oromia yokan bakka bua motum marra yada argachuf yero gara garat bibilani fi barre faman gafannus yada sani ipsachuf eyemo wanintanef yada sani asrat galchu hindendeng kabasa sagale america afkindaif finfinera mitukufkadu